boy music ye mumumanyi omwana asabula naye ate mutonyo yakatandika bano yakatandika agambye ekyayagala
nange
ono siwa bigambo bingi amanyi kimulaavu emboozi yazikoowa yagala
naawe
otugende mulaavu mwana omwana kasitansabe laavu ye nagiyiga kamuwe laavu agenda kyejjusa kyagambya play by music mwana gamba yagala laavu tekamuwe laavu tansabye kasita katonda yampa laavu tekambuyuwe laava omwana gamba yagala laavu ayagala laavu agamba omwana yagala laavu omwana gambe kyagambye kyengenda muwa naye ate tegenda kumulusaawo kamuweerawo kati ngenda muweerawo kati omwana kyagambye kyemuwa laavu nina nyingi bakimanyi abatamanyi nabo bakimanyi yo laavu nina nyingi nina laavu nyingi otukubidde beetegwa katugirime katugiwomewe Afrobeats kontiko tunga majoyisi achise munera I love you mwana gwe kimanyo njagala nange kwagala tweyagale mpaka kufa tebagenda kutukyawa awa tunga majoyisa. It is what it is.